bingo. Nywele nyepezi za singa, sauti ya nyoka na panga. Kiuno cha mechi kambombo, mwendo tausi maringo. Nywele nyepezi za singa, sauti ya nyoka na panga. Say you the tan to the right miago, tan to the left miago. Where you the shaky and ya shira foro. Now when you wind miago, say you the tan to the right miago, tan to the left miago. Where you the shaky and ya shira foro.